kusema kiwezekani. Leo kimetimia, ruka ruka na ucheze cheze. Leo kimetimia, cheza cheza na ucheze cheze. Nae wako mikononi, cheza cheza na ucheze cheze. Nae wako mikononi. Asante Mungu wangu, kunijalia siku. Bwana mkombozi, ni mwake mikononi. Amenishika kati sitoki, mwake mikononi. Cheza cheza na cheza cheza nae, mwangu mikononi. Cheza cheza na cheza cheza nae, mwangu mikononi. Walichokisema hakiwezekani, leo kimetimia. Ruka ruka na ucheze cheze. Leo kimetimia, cheza cheza na ucheze cheze nae, wako mikononi. Cheza cheza na ucheze cheze nae, wako mikononi. Ruka ruka, oh ruka ruka,
ruka
ruka ruka. Tena ruka ruka,
ruka.
Cheza cheza, nasema cheza cheza,
cheza.
Cheza cheza, nawe cheza cheza,
cheza.
Cheza cheza, cheza cheza,
cheza.
Cheza cheza, nawe cheza cheza,
cheza.
Ama kwa kweli, haki si haki bila ya Mungu amri. Hivyo leo, tumkeme ashindwe shetani, tupate haki, mali, duniani hata mbele zake Mungu. Hivyo basi, asante Mumba wa vyote, kumtoa mwanao ateswe, kwa ajili yangu, mpungufu mie, niso haki, niso mali, hata mbele zako Mungu. Amin.
Yeah. Walichokisema hakiwezekani, leo kimetimia. Ruka ruka na ucheze cheze. Leo kimetimia, cheza cheza na ucheze cheze nae, wako mikononi. Cheza cheza na ucheze cheze nae, wako mikononi. Yeah, yeah.
Ruka.
Yeah. Yeah, yeah.
Ruka.
Yeah. Walichokisema hakiwezekani, leo kimetimia. Ruka ruka na ucheze cheze. Leo kimetimia, cheza cheza na ucheze cheze nae, wako mikononi. Cheza cheza na ucheze cheze nae, wako mikononi. Ruka, oh ruka ruka,
ruka
ruka ruka, tena ruka ruka,
ruka.
Cheza cheza, nasema cheza cheza,
cheza.
Cheza cheza, nawe cheza cheza,
cheza.
Cheza cheza, cheza cheza,
cheza.
Cheza cheza, nawe cheza cheza,
cheza.